Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamsare nay lewru avril hitane 2024 yamde sappo e jeegom deblike silma e chapan nay joyi maison de la presse Bamako do nantino on kabaruji di kigede hande woni Alice Sefili Dambele wontu boggi jande tun tayugol kurangol beedade wulare chatunde ne chawrobe le chuudi dugutruji yogaji le leedi amen di kanyu en du ana mata dum sanne be kolliti metti mabbe fewde al hal be gondi gollirde lido nokkule Bamako do fedde juina na fa wada joda hala hakune malin kobe ana wondi jukitaade e jide mudum hakune mudum e inde ande em leedi amendi alkamsande yoga e nedo fedde kan e ministre em yogaabe ana wonno yeso baade politiki em bangal landul majjum thermometre holli tv de leedi amendi ko yottoto wulande satifayo tike degreji chapan joyi de nyala chakiti be tawede majjum fo yimbe le yogaabe du woni dorboto motu taxi ngaa to njeyobe le lumoji di kanye wayulbe kan en kan wondi jukitaade golleji mu en fa hande waram bedrade famle journal amengal sekrabe hidibe non sembe kabaruji dum jogoni on kikide hande bismillah modome hedaade dum tayugol kurangol beedade wulare chatunde ne suuroobe le chuudi dugutruji di kam en ka holliti mette mudum sanne fewde e majjum le dum dubbe gondi gollude groupe ngaji dibe jogi fa hokkabe kurangaji le nokkude hollata ma wiide dum wotata gollirde mabbe di fu mettika ana yi e gete yimbe le yogabe garobe fa sawrol dido chuudi dugutruji dunkube famude fei hodum sabe dum horebe nokkule de ka holliti wiida na wondi wadde imadaraji ko wayfu yella yimbe le jottotobe le dido nokkule kam en ka na heba jabbitere no wodire be keba sawrere do fa beedo na famu anni ko mayram liban heban en do hen festango marwa ngole mawdu sama seku
le odo wottumo kurangaji di gonde tajude yimbe le ban ke pep le chu dogotroje de ko buri hewde nyawbe fu yo sukabe kanye yimbe le nayebe odo kabo debbo goto odo woti sukama ko warde le odo nokku
suka am woni musella na wala boje woni mako sabe kubo o odan ta ko fe tajgul kurangul hadata waytugul kijja
no kurangaji di gonde tajirde no ko heewi chu dogotroje de fu groupe ngaji jogi misala su dogotoror nokku no dirtedo suguni ko groupe ngaji didi be jogi ko wonde faaba dogotoror de Mamadou Diallo goto e dogotoror le o do nokko holliti wiide chafaaje de e be ngadira mbawiri ka do tayde fu nokkuldo maybe be juinte farde muuden irede e be jogi ton tiida laaji
ni neddo moydo tew mudum na yewta nyaloma min dardan sakirabe joomu nabudo moto l'hopital du Mali madun mo commune 6 sabi tatigul kurangul tewuji himbe le maybe be ko buri hewde nyande mudum jati irate dimbawa fi walude do en sabi wala muhasidina wala
su docteur ro commune nayobo do pomoko do groupe ngaji joybe jogi ton kanko noddit Abdul Razak diko goto dogotoro le o do nokko webe jogi tidalaji goddi kasen
min cubike watande ko sanne guldurde kobar mudum na tidi sanne hono nokku oppugol nokku jibingol nokku sukabe laboratoire nokku bamugol nate groupe mo nokku do maybe resete ana ampan joni den no min dummi groupe o mo intine yalla nokku morko na fuddi tagolde
ci dogotoroje be ko heewi mudum mbawa yar tiagal kurangaji groupe ngaji be gondi neutral nyaloma handen o ko cioggu mudum tiidi sanne wattu jono wartugol kurangaji tan watta soko dartete ko hebe
sakrabe hidibe ando ono bay tottude hakkilaji modon fudo dido kabaruji do hello amen Facebook na do compte X mom no dirtano Twitter fedde ju inani fa wada joda hala hakune malin kobe ana wonno yeso nanti ana wonno yeso parti politiki mbe bete hande Bamako do ardo ndedo fedde do woni Ousmane Issoufil nardi ardo en parti politiki mbe fulato lato himbe la artobe joda halaji ngati le janyel di yalla dawral kan jam ana warta le leedi amendi fa be do den fam kedde modu sama se ko Umar Waygalo
ido imadraji malin kobe fur koyde muden gattiti le hen non kanko Ousmane Issoufou Maiga lami de do feddo hollitiri wite
nous sommes convaincus
min tajuru wiide mine kassidini kala yalla ngal lokkalti dal no heɓa law ndenno du yata fe caggal tanglu hoore kabar muɗum bangal bali politique de
des partis politiques
fedne no dirta mouvement patriotique sauvons les mali holliti wiide golleji ɗi jawnama kanko secrétaire général de do fedde no dirteɗo Mamadou Diallo o wimawɓe leydi ndi ana kani ko miijo dabareji tafen farde muɗum wadde ɗiɗo imadraji no yawiri
mi jongo na mujji ka mi mila wiide jaren dun jamjam sabi barmande de na lugidi sanne dono yalla jawbuji kantina na hebe anani kabar o jawte no lugidiri yitude dun adidi
heja pelle politique du anongono ton misal fed ne nodata pari nande kambe lami be der do fedde be kollitude mali kobbe fana kani haldede fe iyad kanye ahmadou koufa fat jopire tiagal
tiagal communique gouverneur jom kidal mo wadi kollitude mo holitile mudum muyde ardo en gollirdi fu gondi le nokku mako o an haani warture nokkule mu emtaadi fu sappo jiddi lewru avril hitan 2024 directeur académique kidal kayndu wadi noddango fewde yimbe le fu gondo e wi mudum tinno hewta nokkule de no yawiri o do le communique mako holiti wiire yimbe fu be jabaayi teddinde dido goddo kungol kanyo en ka an way jukere hono no seriaji di holiti le leedi amendi lewru korka hitan hikka war e wakati no wula de satti sanne le leedi amendi yimbe le hewbe kanyo en ka ana wada gulleji tiidude sanne le dedo wulare hononi le hakkunde mabbe ana donnobe muto taxi ngaji fa yeto njeyobe le lumoji kanye wayilube hono fu be do yimbe le wata yalla ana heba horde e jukito e gulleji mu en du fa be do ne fam kedde modu sama seku e sita sidibi
Abdourahmane Kanté yo mbino putije musa jaray dun no muto taxi be do jokol be dido na koro na kinidun golle mabbe le wulare nangede
sokuma dani febe ko ngado tasuma
bara mi yite goldirami mi fuddaton golle giddi betel lew so nangi wultan watti midi mi tampita watti joni mi kaake hokkami ciottobe butkaadi mi fuddaton golle giddi betel so nangi wultan mi sultan fatta yon korka
docteur adama jara yo dogotoro to kitatun uma wajo be do jokol be yewtade hejo golle mabbe hinade odo golle mubiidi
don on suppose que
na an wa halde jati wi gollole nangi o buri oytinde buri gollole doyki neddo fu gollole nangi attaman jan chaldi modu timman watte no korkar ku buri hewde handen yimbe hewbe an hewta amen tu docteur yo do no wi ana jile suu sabe fonto gon jan chaldi be yimbe korobe
donc en chellal ndarda jeune mb jupude jando ko e mabbe wattu nyaloma sobe tacci korkaru bi jaran jam kewdam jela pari terre mabbe wasan jam
mani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
lewru korka yo wakati mo yimbe le hewbe kanyu en ka njibaji mu em teddata san wobbe du holiti wiire yo wakati mo kambe ka kebe mabbe yarta tagal san faabe keba anyaaji mabbe faabe anyaaji di bi tewtata le ndudo lewru an hebe la haba lawul julabe hewbe kanyu en ka an waytirano gollirta wobbe kanyu en du anda fu hono watta yalla kebe mu em an haba yarde yeso dunki andan be ka waruji bi de kebe ka holiti wiire wajibi sa njido fa kebal mada yara yeso ka mbayta no gollirta porda e wakati ngundudo faabe do def mo anni ko mariam kulibal hebani am do hendo festango umar wa yolo e modu sama seko
tawedi wiide dido golleji gollirteedi sembe cialdi an jogi tidallaaji fu kambe jagotobbe be tumbindire juude mabbe yogay mabbe kollitiida an jogi tidallaaji mawdi ko nayri bangal sodobe jottotobe don misal min jottiki yoga e jagotobbe nokku no dirteedo segu kany e yoroso kedden ko be cifi do hen
lebe restaurant la
solo nyo rabadan hikka newaki fu gasuga bufu bangal almusaddaaji sora don korko jabbidi di kay na samti non boyri kenkeliba jingaaji kewdi jogi darja sanne o do woto
baramancha ti fasoba
yoga be min kawri tumbuto kanye fa yotto yo segu e yoroso kolitiwi le ndudo lewru an gonde hebude koni arsukuji mudun en
segu yanno
gasugu ga bibe ledde na yida sanne burfu bottu taccugol gol do sultina sanne kambe koro sikoro tondi kosam nebam la sore sanne odo wattu ramadan gayru suga boso ngaji buddi buri yarede nyamduji goddo dun na hasindina
sottude kudde nyameteedde kanko noddirteedo makoni jagotoddo bomako do holitiwille lew ramadan du ke makko buytiki sanne dum latiki sababu du son wonde wayltinde juude makko
avant le karam
c'est fodde ramadan dum lentreji mbaylitaadi gatu ngaji ko nande mudum buri non sodere kako ramadan nati ko kulentreji patisserie e ko nande mudum sikoro e madu lamdam jama o buri yidde non ko non dum wonande jingaaji e goddi jingaaji kay machine mi notorto sabi tacu le kurangul kawar mudum beedi tirude nanno mi jittiraka notorade kulentreji goddi ka mi baba mu inde ko heewi
quantité tanko professeur Abdul Karim Jambutini andando kabaru kebe holitiwide jomana han hunchande hore ila tidallaji di jotta ki dum wona hore mudum dun lumo jingori
une autre mesure
hunde wonde ko hani wattade hakkillo on ɗon nokku o yirwide pourdiŋaji ɓuuɗo fof nawtorede e ley nduɗo lewru hertandu ɓuuɗo fof wattu taccugol ngol. Nden noon so kamɓe cottoɓe ñamduji ni ko on ɗon nokku o jawgu mabɓe yurwon sanne e mbawɗunno fiide dabare ɓe tottata yimɓe fa ɗe nokkuji mabɓe gonga pourdiŋaji ɗi jama o ɓuuri yidde oɗo wattu ramadan du sowona ɗum kayi ene tiiɗi dabare wonde humcene hoore
nduɗo lewru ramadan ana nafa yoga e jagotoɓe sanne kañe fa yettoyo dunki en dina ɓeɗo andanɓe kabaru alsilama kolli tiwide le on ɗo wattu du alsilama hani ɓeydude juldeji muɗum kañe ko nandi e muɗum.
Sakiraɓe heeɗiɓe on paami andoɗon kadi te kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde gam hono no andirɗon on mbawi heɗita ɗiɗo kabaruji fuu ɗo wiyamo mere mere on gaɗan 37 321 a ɗo on gaɗi téléchargé application amen studio tamani de play store hono no andirɗon ni fanndi ha fenno koɓe seeɗa yewtere amen nde ana wodi wassalam.
Gaɗe hakkille ñawo ménagite matama le leydi meɗen Mali.
Humaniɓe cellal ana daada yimɓe gattana hakkille ɗi sifaaji wulaare talɗi yorde daane ɓutande fofande suka kañum e majjude hakkille.
Neɗɗo fuu taykitike ɗiɗo sifaaji e hoore muɗum yawna yottaare suudu doctorol fuu ndu ɓaɗi ɗum.
Ñawo ménagite ana daaɓoro ko yaawi so selliɗum ana yoppa ella e joomu iɗum wara ɗum iɗum waylitoro bangal ɗoyru kañum e ɗillaari.
Neɗɗo fuu jawanɗo yottaare suudu doctororo e oɗo ñaw an laato ɗum ɗum sababu moƴƴo pikkiri mum ndu ana woodi ko wawi sakkade oɗo ñaw ménagite ana warredu mere.
Ɗum yo ɓataki ƴiwranɗo e studio tamani e dow gollidal ministére humanine cellal.
Lewru korkaka ana wondi jokkitare le leydi amen ndi alsinamen hewɓe kañum en ka ana wondi fa le ñalawma hannde o jokkitare nduɗo lewru korkaka e hakkunde maɓɓe ɗuto ana sukaɓe duuɓi muɗum ɓettata ko fewi sappo e go'o dotoro en ka holliti wiide horde ɓeɗo sukaɓe ka kutteji ana wawi matede banggal cellal mum e magasine amen tous les enfants du Mali ñalawma hannde o mimi haala muɗum fa keɗorene fam keɗɗe ma ɗu Samasi ko sita siɗi ɓi
bamako ɗo e ley nokkuji kewɗi leydi ndi sukaɓe yogaɓe horoɓe duuɓi sappo e go'o tan jogui yogaɓe mabɓe kay jaati ɓammi anniyam muɗum ka noon woɓɓe yo saabi saraɓe mabɓe
mimiɗe hoora yallam heeɓa baraji mi fuɗɗo tan horde fanda ɗum duuɓi ɗe yettade korka mimiɗe yiiɗi horde ga saraɓe ɗam ɓe sintami hoora ga ɗum tampina kam sanne sa wattu ana wuuli joni fe goto yamire kam mi hoora min jaati haɓɓi anniya horde ga mi tampi sanne saabu mi yolwi nangue duuɗi tampini kam min segu wonumi fe goto wiye kam mi hoora mi haɓɓi anniya jaati hooru min min sakiraɓe ɗam ɓe wi kam mi hoora ga ɓe siinayi min yiiɗi korka sanne min kayi wonumi miɗo hoora mi yaahi mi leliole miside fa nangue hiira mi saabi allah tan hoorranmi fe goto hana yamirde kam saabe korka
ley galleji yogaji saraɓeɓe wajibina sukaɓe horde
mimiɗe hoora saabu saraɓe ɗam fof ana hoora korka ana tiiɗi sanne min korka kam ana tampina kam sanne ga mi ekkitton seeɗa seeɗan saabu immike mi tawi saraɓe ɗam ana hoora mi hikka waɗ tan duuɓi sappo e tati gotan tan hoorumi
hakkude ɓeɗo saraɓeɓe goto foof no famiri kabaru korka sukaɓe wattumo e hakkille woɓɓe yo wajibi sukaɓeɓe hinnade farilaji dina o woɓɓe kay holliti an hani ɓe ekkitine wona fewi ɓe wajibina
gaddem senu
mimi yamire suka ɗam fii goto horat to fon ga kamɓe peɓɓe ne waɗa korka ɗum ana faaɓoɓe ɓe wawaɓe hoora ñalaɗe wonande so duuɓi meɓɓe yoni min ɓe ɗamɓe so weliɓe ɓe hoora so weleɓe ɗum patti ɓe hoora minge mi sinta fii goto sarake fuu ana hani sinde suka muɗum hoora saabu noon dina yamiri suka yo ekkiten dina guiddi yo pamaro a ekkitanɓe soɓe tampi fuu ɓeɗe wawi accude saa so duuɓi meɓɓe
yonayiɗ
dina aslama ko wajibinta fii suka hoora soni o yonali no holtiri almami ousmane amadou kane mo ñoromango
le dina aslama ko korka sukaɓe wala clé ga ɓen wawi fuɗɗade hoore so duuɓi meɓe ɓettike sappo e goho sappo ɗiɗi yaade sappo tati yogo jaati ana hoore guiddi duuɓime jeenayi ekkito seeɗa seeɗan so suka duuɓi sappo haɓɓi anni o hoori so wawi o jokkigal ko korka baraji makko kay e baraji balki fof gotum bangge
allah
dunke ñamduji docteur bonkana mayga holliti wiide banggal dotoro en kay sukamo heɓinali duuɓi sappo hana horde
suka so hoori e duuɓi yogaji ana fanɗa sembe muɗum jomu tiiɗa momde saabu sa ƴeewi duuɓi yogaji an tun so suka ana le muɗum on hani ñamde ñolman fuu o jarra jaam no weli ɗo ɗum fafto catɗe makko nangodirde o heɓa junne ko handi e muɗum ga so suka yamirama hoore guiddi duuɓi sappo a tawan le o watti ana tiiɗi o heɓa manggu ko tew taw nde neɗɗa ko makko jaati on wawi tampude ɗum saabi so docteur en ko heewi ana tewtira saraɓe patɗeɓe yamira sukaɓe hoora
de la moins de 10 ans.
Sariam Mali wala memo hala kabar korka buru fuf mo sukabe no holitiri Imran ag Mohamed horajo sudu bartiru sukabe holti widana hani watane hakillo bawde sukabe be hinade korka
nabo
me won jati sariyaji ko holitita mi suka ana hani horre ma hana horre ga leddi sariyaji hollitadi fe goto yamiraka wi asuka hore tle so wel jom on wa horre so te on andi on wa horde jati sikka wala mudo hora
yimbe dina be hultibidon hani sarabe jangina tafurno sukabe sariyaji kabar korka fadde mabbe hinnade dum